Allah tagi yimɓe ɗiɗo yahari ɓe ngesa muɗum hokkiɓe teenaɗe fuu ɗe ɓe ñamata bende teenaki go'oti. O wi'i wassaki ñam ɗon ki o maaye, amma woodi kuje ɗe jomirawo waɗi fuu mboodi ɓuri ƴoire. Seyɗan naati mboodi ndin ndi wari e debbo ndi wi'imo, ko Allah hokki on teenaɗe ɗe wi'i to on ñamuɗe? O wi e Allah hokki min teenaɗe, wi'i to min ñamuma min ñama teenaki go'oti nder teenaɗe ɗen, gama kulmin ñamiki min maaye. Mboodi wi'imo, ana on maaye, kuɗon ñamiki gite mon no pertoto, andon ko booɗi e ko booɗayi. Ila ɗon debbo itti ɓinga teenaki ŋati hokki gorko muɗum, gorko bo ñami, gite maɓɓe peeri, ɓe paami, ɓe suhuraki, ɓe nani samata jomirawo e nodda ɓe wiya, Adamu, Adamu, toy gonɗa? O wi, mi nani sonño maɗa mi ñaari, mi nani sonño maɗa mi ñaari gama mi suhuraki. Jomirawo wi'i, noy andirɗa a suhuraki? Ko a ñami ɓiɓɓe teenaki ɗi kaɗuma mi ñama? Adamu wi, e debbo mo gokkuɗayam hokkiyam ɓi teenaki mi ñami. Allah wi mboodi, Allah wi debbo, noy mbaɗɗa an debbo? Debbo wi, mboodi bo ƴoiniyam hokkiyam ñamumi. O wi, mboodi an bo gam hiko mbaɗɗa a la'anama? Aru gorto reedu, mbulmbuldi ñamata fuu keerol balɗe maɗa. An bo debbo a dañey e ŋatawre, a dañey e ŋatawre. An bo debbo, an bo gorko e jufa keɓata ñamdu keerol balɗe ma fuu.